Hey, yo, Bana, this is Naughty Boy One. You better know.
I'm a Shizo, Shizo.
I'm a piano, piano mziki. I'm a piano, unapenda kiki mziki kama busa mashabiki. Na kama ikitu bamba basi tuacheza shabiki. I'm a piano, piano mziki. I'm a piano, unapenda kiki mziki kama busa mashabiki. Kama ikitu bamba basi tuacheza shabiki. Tendo na yo pesa. Tunde na yo move. Kama inatubamba basi tunamwagado. Tunde na yo pace. Tunde na yo move. Kama inakubamba basi unamwagado. Tunde na yo pace. Tunde na yo move. Kama inatubamba basi tunamwagado. Tunde na yo pace. Tunde na yo move. Kama inawabamba basi mimi namwagado.
Waitani ongezeka chupa.
Chupa.
Soda mana nimeokoka.
Okoka.
Na isherehe imeshika.
Shika.
Aki mini tafuliza moja. Moja mbili tatu watu
we. We wanna party.
One, two, one, two, three, four, mama we.
Make a circle.
Waitani ongezeka chupa.
Chupa.
Soda mana nimeokoka.
Okoka.
Na isherehe imeshika.
Shika.
Aki mini tafuliza watu. Chupa mkononi. Kelele hapa na usisumbue jirani. Hela tushapata tunamwagilia moyo. Na usingizi leo tuatie kikomo. Mtu akizima mtowe ni pole pole. Kikosa kamutu basi udanzi na kiti. I'm a party boy, you a party girl.
Club ime chrome ni majin na mawhiski. DJ akorada ana tupige madansi. Vibe iko juu usika mkushukisha. Boys tuko fine kila mtu na mpoa. Shagi shagida vele wana waina. Digi digida miuno vya jonjo. Shaki shakida vele wana shaki. Super wako fine tunawapa shangwe.
Moja, moja mbili tatu watu eh. One, two, one, two, three, four mama eh. Waitani ongezeka chupa.
Chupa.
Soda mana nimeokoka.
Okoka.
Na isherehe imeshika.
Shika.
Aki mini tafuliza. Moja. Moja mbili tatu watu
we. We wanna party.
One, two. One, two, three, four, mama we.
Make a circle.
Waitani ongezeka chupa.
Chupa.
Soda mana nimeokoka.
Okoka.
Na isherehe imeshika.
Shika.
Aki mini tafuliza.
On the beat.
Leo ni leo tunapa.